Obulungi bw'Omukama busukulumye, amagezi g'Okabaka gasukulumye. Bwe ndowooza ku by'okoze vunnama, bwe ndowooza ku bye nkoze neenenya.
Oseeteza ensozi ne zifuuka omusetwe. Oli Mukama wa bakama, oli munene.
Abasawo
yakwayinza byonna ebyalema,
abagezi
kitange.
Watolisisobola, watolisirina.